My name is Franklin Otien from Wangea Boys Secondary School. I would like to talk at a point how we can maintain good health. First, we should take balanced diet so that we can maintain our health. Second, we should be exercising, like taking exercise in the morning, running. And thirdly, we should be going for medical checkups. The government should put some measures to make sure that the good health is maintained. So, government should provide more health facilities in hospitals and to come up with community dispensaries to make sure that good health is maintained. We should not involve ourselves in drug abuse. Then government should also make sure that emergency funds are located in various communities to support the good health of individuals. So by doing that, we can reduce the death that normally occurs in our communities. That was my presentation. Thank you for listening. I'm Franklin. Thank you.
I am Stephen Mwita from Mwangia Secondary School. This is Group's one presentation about water. So today we are going to be talking about water. Water is a liquid that is essential and necessary for human life. This water is needed by humans for various reasons such as domestic uses. Water is scarce during dry season and abundant during rainy season. 56% of Kenyans have access to clean water in the country, while in our county only 44% gains access to clean water. In our county, there is water rationing due to scarcity of water. This is a huge problem as many households run out of water before the day the water is rationed. In our county, water is supplied by one farm, which is Tavevo. We feel like there should be more than one farm in different sub-counties that supply water, because if there are more than one farm supplying water, the responsibilities will be shared and it's likely that most people will be gaining access to water.
Kwa majina yangu ni Alois Nyavu Mtubeta na niko hapa kujadili kuhusu usafi. Usafi ni hali ya kunadhifisha jambo kutokana na uchafu. Na vile vile, kuna aina mbili za usafi, usafi wa mazingira na usafi wa mwili. Kulingana na usafi wa mazingira ni kuweka maeneo yaliyo kuzunguka yawe masafi. Umuhimu wa usafi wa mazingira, usafi huboresha kuwa na afya njema. Usafi vile vile unaweza vutia watalii. Kwa mfano, tukiweka mbuga za wanyama na bahari zetu safi, tunaweza pata mapato kutoka kwa watalii. Madhara kutokana na uchafu wa mazingira, pia tunaweza pata magonjwa na watoto wetu pia wanaweza athirika kutokana na hayo magonjwa kama vile kipindupindu, magonjwa ya ngozi na kadhalika. Na jinsi ya kuweka maeneo yetu masafi ni kuchimba mahali pa kuweka takataka, vile vile usafi kuoga mili zetu. Na pia ningeomba pia serikali wajitahidi ili waweze kuandika vijana wengi waweze kusaidia kufanya usafi katika mazingira yetu. Asante. Jina ni Alois Nyambu Mtuveta.